Production.
So many times I always wonder very great things, my God, who maintained her. Sin I say, to you I surrender. All my life I will trust you forever. Living under Christ, my friends, it's so nice. Hata ukifail, the Lord anakurise. Come kwake God, come usi backslide. Njoo kwake Yesu man upatera. Tondoka kwake devil, hiyo bless ni kuwas. Job yake ni kutil the strike uwa. Staki mikudai God, nimekuja. Mbele zako dad, nione huruma.
Mola nimekuja kwako, nipoke. Staki mikuzama, staki nipote. In your hands, God unilay. I pray you ni bless. Mola nimekuja kwako, nipoke. Staki mikuzama, staki nipote. In your hands, God unilay. I pray you ni bless.
Baba Mungu, ninakuheshimu. Moyoni mwangu ni wewe tu. Wewe ni mwema tena mkarimu. Nijaze ina wema na kuitaji Mungu. I nime decide by you nita stand. Nisije nika kukosa. All the days of my life chochote na itaji. Ama kweli umenitosha. To me you are my dad, bila we nita die. Siwezi jitegemea. Na kuitaji Mola sini wache bila. Ombi langu apokea.
Mola nimekuja kwako nipokee. Staki mikuzama, staki nipotee. In your hands, God unilay. I pray you ni bless. Mola nimekuja kwako nipokee. Staki mikuzama, staki nipotee. In your hands, God unilay. I pray you ni bless.
Them wanna pick up a life, lift up a life. He did it to me. Then I say he's good, he's good. Remember, don't joke, serious to me. She the Lord being the only one,
only one.
Nasemanga nina waitaji mimi. Na wapenda ndo mana nina waombea. Nina waombea mimi. Nakimbilia upendo wa Mesia. Najidai jina kubwa la Mesia. Ndivyo tukapiga, tukapiga singo shampenda. Watoro wa jela nina washimia. Kwa Mola nina weshimia. Oh, weshimia.
Mola nimekuja kwako nipokee.